show you fire.
You know what time it is.
Luigi got the sauce, boy.
Whoa. Excuse me. Gonna fall. Now I can. Now I bomb. Now I'm a band. Niggas on. Google danger. Mini Dawn. Papa Wamba. Gonna fall. Now I can. Now I bomb. Now I'm a band. Niggas on. Google danger. Mini Dawn. Papa Wamba. Papa Wamba. Papa Wamba. Mini Dawn. Papa Wamba. Papa Wamba. Papa Wamba. Mini Dawn. Papa Wamba.
Papa Wamba. Chicken Ranga. Boggy Branda. Flonny Quanga. Those are Kemsa. Mkoma Tenda. Mkoma Tenga. Brony Mwenda. Fika Chambers. Umo Amber. Sime Turunda. Nikali December. Na Missy Minor. Juni Menjenga. Punguza Tempa. Eshimu Bazenga. I had a man up. We had a gang up. We stack the bands up. Now Roby stand up. Respect the brand. I'm on demand. You know the plan. You understand.
Missy Punk. Mini ghetto fabulous nigga. Babu yao mindo grandpa usitaje refiga. Toka enzi za makaset. Kwa game mini asset. Kwa madame mini chocolate. Wembe naset. Hapa una deal na boss. We don't floss kama isa tu ni most. Boy wa ghetto lakini vako za kisosos. Kutesa kushinda ile mbogi ya wash. We be making this cash, yeah. Kabla hustle inspiration ni kishash de. Boy Matata, Boy Rasta, Boy Smarter. Signing out brand UB, Top Shatter.
Gonna form, now I camber. Now I bomb, now I bang. Nigga zone, I Google danger. Mini Dawn, Papa Wamba. Papa Wamba, Papa Wamba. Mini Dawn, Papa Wamba.
Siniwe songa na umolo. Ukijifanya haujuwiche mushwa bongo. Pigwa ngoto kwa kisogo.
I never told you when I will be back. Cause I'm with you till I die. With all these blessings that I got.
Amen.
I can only thank God.
Kuna mengi nimepitia jina midindo everything. I don't give an F, I give a D na ni D for discipline. Man I feel like I got this energy like I can do anything. Like I can just let up my temper, like I can just rock this quick.
Kitu nafatu kujua sita na kali ni chuma moto sana. Na city kuchochana Tony Montana kolabo ni gangsta sana. Papa ni wemba na master grimba. Bibi ya menuna hopa na mimba. Nimeshika tempo na roho ya simba.
They never peep on me, wanna go out to speak on me. They retire, I'm still on it, me na choma, I'm spitting heat. KK, Kalikin, Razy, KK, Kaliki, Ukweli, KK, Kenyan Kings, KK, Kofia, Kaptula, niko na mic. Dema na nisho matete, me Sonko. Whip on ni mic, so sita bite maskio, ka Tyson. Kazi ni mic, mtanipenda forever, ka Jackson. Kwa rap game, ni compare na mic, media the got Jodo. Boys, yangu dom, super demeko, utaka kukua. Na osha marapa, wana nipea, kazi mingi, deni minafua. Afadhali dikteta kushinda mkabila, weka kama unajua unajua. Kama ikus ukini fuck up bado utarudi tu kunishtua. Rezi form
heshima kwa wingi na get. Lazima mabinti wa bend. Amina nazidi kutrend. Fitina saliti uko dead. Rada napanda na pace. Papa na mada ikis. Na handa madanda behave. Niko ganja na jaba na gauge. Lakini matonga kwa hold. Mjinga panganga umekuf. Tinga ina kanga mafool. Tapika unahara kwa lu. Trouble mwenyeji medoze. Na handu masheti na chrome. Skando na kesi za court. Na bado na take na flow ha. Muda ni abuda za kana. Unda na tunga sana. Unga na skuma masaa. Tunza na funza daras. Mzuka na kupa mavas. Ruka ukuto ume crash. Zusha na kuja na gang. Stuko meamusho na gang. Kisanga niliacha before. Kijana ni kichwa kibovu. Lachana mambicho ni dope. Bishano na finyo kitovu. Natora na dika wasia. Chokora mapipa karia. Dandora mnatupa gasia. Wakoro na dunga kimbia.
Gonna form. Now I cam. Now I bomb. Now I bang. Niko song. Kuku danger. Mini Dawn. Papa Wamba. Papa Wamba. Papa Wamba. Mini Dawn. Papa Wamba. Papa Wamba. Papa Wamba. Mini Dawn. Papa Wamba.
Tungika na mabega kubaya.
Bali weni member, wajua debe shega. Nobody does it better. Nina ma flavors, every taste buds. Na inaweza I'm an awesome. Wepe ni wenga, wepe ni pepe. Unapitia, toka zamu paka leo. Ili na touch, inakuwa go. So let me show you the way, yeah.
Show you the way.
So let me show you the way. Siyo utumwa, nipe heshima. I'm the man ule mchina kupu bangers. Bado ni mwaki, stakinda bro mpiepa. Nikona form na makali but no chesa.
Chapa wenga, viki shenzi. Round kick up a cut, niki lazy. Mini Buddha, wa mapenzi. Uliza Liz na dadake pia na Daisy. Baka Beijing, I'm amazing. Kuna Wing Chun Choo na Mackenzie. Hapa ni rap 1-2 on the praising. Pick a pose. G-refresh, after shower you go boss kamarashi. But the boss, missy fosi. Nika flow like I'm a talker, keep me saucy. Yeah, nasi fosi.
Yeah. Dawa ya moto ni mevajako na niko kosto. Sijali kami na pingwa, jumini bingwa. Cheki ya rosto, kila nafasi na get na fosto. Kama ni bicha megeuka. Mini ka breeze, put you at ease, fanya savana inageuka. Mosco, namba moja of course. Vile natema mistari moto, pigezo vichwa ni kama ngoto. Keep it hard, kokako koto. Magaidi, wali ni chinja wakani sari. Solo ni die, nika get back kama starry. Nkuwa mada, wote wanaya. Kili meruka ni kama masai, nafanyi na nuka ni kama mangwai. Na vile na choma ni kama nakona. Na nyonga kapinga ni chome badai. Zile mambuak ni siyezi bai, kwani ni cash. Kesi badaya ambia ma OG nilikafunga. Siko kwa mathri niko kwa ndaya. Zile manote mina zidaye na kuja na mbugi yote kuziwai. Kama unacheza tunakubeba, tunakuhang kwa ceiling na tie. Niko na form joku kuliko, kini cheki toka kijiko. Na leta fire shinda jiko, wezi niguza kwenye niko.
Gonna form. Now a bomb.
Yeah.
Now a bomb.
Now I'm a